sayo. Abo sibe bakulembeze betunonya. Twagala omukulembeze nga agenda kuyimirira ku nsonga agambe nti amateeka gagamba wano tolina kuyiwawe kasasiro. Oba wampa akalulu oba tewampa kalulu etteeka lyerino ensi yaffe bwejja okutambula. Naye buli lwe tutamanya obuvunaanyizibwa n'abakulembeze bano nabo tubateekamu engeri ye nkiyite ntya nti tubajja ku mulamwa ne babeera nga bakola ebyo ebiba making a popular naye ng'ate tebituyamba in the long run ng'abaki ng'abatuuze. So civic education eyo singa abantu tusobola okubeera nga twongera buli kaseera okubanyikiza enjiri eyokubeera nti obukulembeze omukulembeze alina kufaanana bw'ati, omukulembeze alina kukola bw'ati, ekyo kijja tuyambako abantu okubeera nga bateeka maama.
Nga bwe nkuleese wano njala civic education tugitandikire wano.
Iye.
Structure y'obukulembeze ku Dalizi National mu Uganda mu mateeka eyawukana etya kweno ya gavumenti ez'ebitundu era lwaki kiri bwe kityo.
Okay. Kaakati katutandikire ku kuteeka lye tulina lye tuyita the decentralization act oba local government act naye nga ligwa mu policy gye twandiise decentralization nti eyawulamu ebitundu bibiri. Tulina national level institutions eziri ku ddala erya waggulu neze tuyita subnational oba eziri ku government ezawansi eddala erya government ezawansi nti national level nti bw'otunuulira tulina ministry okay tutandike ne office of the president ne tubeera ne office of the prime minister ne tubeera ne ministries ne tubeera waliwo ze bayita departments ne agencies ezo omulimo gwazo omukulu kulaba nti ziteeka policy oba bagiyita batya doctor mu Luganda policy ezo zo zi
policy enkola za government
abo bo obuvunaanyizibwa bwabwe obukulu okulaba nti bateekateeka policies ezo government enaatambula etya mu myaka etaano egenda kutunuulira ki amateeka agagenda tutambuza gagenda kubeera gatya omuntu alina kutambula atya naye ng'abagenda okuteeka ebintu ebyo mu nkola ze government zaffe ez'ebitundu. Kakati njagala ntunuulire gavumenti ez'ebitundu zino kubanga oluusi tuzitwalira wamu naye tulinamu zigwa mu mitendera ebiri waliwo kye tuyita local government n'endala ze tuyita administrative units nti local government kwekwo kwe tulondera council etuula n'ekola amateeka erina bajeti era etambuza ebintu ebyo naye ate administrative units ezo tuzikozesa bukozesa nga planning areas ze ziri wanti bwe twogera ku local governments tulina district district eri ku mutendera gwe gumu ne city kati wano mu Buganda tulina mu capital city authority yawa ne Kampala ne Masaka naye ate capital city authority yeri mu ddala ddala kubanga erina n'etteeka eryayo so tuyinza okitwala tulinamu ekibuga kiti kimu ekye Masaka naye ate ne tubeeramu ne district ezo zonna zonna ziri ku level yemu zikola amateeka ge tuyita ordinances kati wansi wazo ezo ze tuyita higher local governments naye ng'ekikulu kiri kiri local governments kati lower local governments mwe muri municipalities mwe muri amagombolola mwe muri town council ezo town councils na amagombolola tuzita lower local government naye waliyo nayo council yazo nazo zikola amateeka getuita bylaws amateeka ago gatuyamba okufuga engeri okulaba ekitundu kino bwabeeranga waliwo ekizibu tukitambuza tutya tukinogedde tutya eddagala kati ate ne tudda ku ze nice administrative units tulinamu LC1 oba gye twandiise ekyalo ne tubeeramu ne LC2
kansokenzi jawo bakawa bwe tudda tujja kutandikira awo.